ngobani angithumani badala ngeke nginqabe. Sophuma ngobani angithumani badala ngeke nginqabe. Sophuma ngobani angithumani badala ngeke nginqabe. Kodwa idlaze lento evikayo sekuka ngake lotsholo. Kodwa idlaze lento evikayo sekuka ngake lotsholo. Kodwa idlaze lento evikayo kuyoba kangake lotsholo. Sophuma ngobani angithumani badala ngeke nginqabe. Unyaka nonyaka ngiyathunya ilanda bakhonge sangweni. Unyaka nonyaka ngiyathunywa mina ilanda bakhonge sangweni. Unyaka nonyaka ngiyathunywa ilanda bakhonge sangweni. Sophuma ngobani angithumani badala ngeke nginqabe. Sophuma ngobani angithumani badala ngeke nginqabe.